Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika hivyo Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudukurikira kuri FM 88 bice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi turi ku mirongo migufi shortwave kuri metero 19 na metero 22. Mushobora no kudusanga ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radioyacu.com, kuri YouTube no ku rubuga rwacu rwa Facebook VOA Radio Yacu. Hano muri studio ya Karindwi Washington DC muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ndabaramukije mwese abatwumvaho muri hose ku isi. Uyu ni umwanya w'ikiganiro muri Isanga cyerekeye ubuzima tubagezaho buri wa gatatu muri aya masaha. Uyu munsi turaganira ku buryo bwo kwita ku buzima bw'amatwi. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Jende mjitagala cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Nshuti z'Ijwi rya Amerika, nongere mbahe ikaze mu kiganiro muri Isanga cyo kuwa gatatu cyerekeye amagara y'abantu, aho dufatanyiriza hamwe kubungabunga ubuzima bwacu n'ubw'abacu. Uyu munsi turareba uburyo bwo gufata neza cyangwa se kwita ku matwi yacu tuyarinda icyayahungabanya. Muduhereye telefone zanyu kuri Facebook, abamaze kuziduha mwakoze cyane, abandi namwe izanyu ndibwira ko muri buzi twoherereze mu mwanya. Mushobora rero no kutubipa kuri nomero yacu ya WhatsApp, ni kubanza akamenyetso ko guteranya 1 202 4491 931. Ese waba uzi uburyo wagirira isuku amatwi yawe? Uzi uko wabungabunga ubuzima bwayo? Itariki ya 4 y'ukwezi kwa gatatu ni umunsi ngaruka mwaka wahariwe ubuzima bw'amatwi. Mumbabare, ni itariki ya 3 y'ukwezi kwa gatatu ni umunsi ngaruka mwaka wahariwe ubuzima bw'amatwi. Uyu munsi rero murarushaho gusobanukirwa, twabatumira impuguke. Nabatindiye rero, reka twakire umutumirwa wacu Dr. Kayitesi Batamuriza Mukara, ni impuguke mu buvuzi bw'indwara z'amatwi no mu mazuru ndetse no mu muhogo. Dr. Batamuriza, uraho neza, urakomeye?
Amen.
Ikaze ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze.
Nubwo hari ibibazo byinshi rero, umutumirwa wacu ashobora kuza kubasubiza bitewe n'ubumenyi butandukanye afite. Nagira ngo uyu munsi mwese mbisabire twibande ku matwi gusa. Nibiba ngombwa tuzongera tumutumire hadusobanurire no ku muhogo cyangwa se ku ndwara zo mu mazuru. Nuko rero mu Rwanda, Urwanda rwarahirwe rwifatanije n'amahanga kwizihiza umunsi ngaruka mwaka wahariwe ubuzima bw'ugutwi. Ubutumwa nyamukuru muha abantu muri rusange bugira buti: rinda amatwi yawe, wihutira kwivuza, kwivuza ubwo burwayi buyafata kugira ngo wirinde ibyagutera kutumva neza. Ubumuga bwo kutumva ntibuka kubere inzitizi. Nagira ngo rero Dr. Batamuriza, tubigarukeho muri iyi saha Ijwi rya Amerika ryahariye ubuzima. Ubu butumwa muri make bushatse kuvuga iki?
Murakoze cyane. Ubutumwa burimo gutangwa cyangwa bwatanzwe ku munsi w'ejo kwari ukwibutsa abantu, dukangurira abantu ko ubumuga bwo kutumva buriho, bubaho, kandi uwo ari we wese ashobora kubugira. Kandi icy'ingenzi ni ukumenya ko bushobora kwirindwa. Impamvu nyinshi zitera ibibazo byo bituma umuntu ashobora kutumva zishobora kuvurwa cyangwa zikirindwa. Ariko niyo bibayeho ko umuntu agira ibyago byo kugira icyo kibazo akagira ubumuga bwo kutumva, biramukangurira kumva ko atakagombye kuzitirwa n'icyo kibazo afite, kuko ashobora gufashwa, agashobora gukomeza kumva, n'ubuzima bwe bugakomeza ibyo yifuza kugeraho, agashobora kubigeraho. muri make nicyo umunsi wari ugamije.
None se muri mutubwe muri make impamvu zitera ubumuga bwo kutumva zabarizihe?
Impamvu zo gutera ubumuga bwo kutumva rero ni nyinshi, ziratandukanye. Hari impamvu twabishyira mu bice bibiri. Hari zo umuntu hari ubumuga bwo kutumva buterwa n'impamvu umuntu avukana, akavuka nyine afite ubumuga bwo kutumva ku mpamvu z'uko ashobora kuba yararwaye ari mu nda y'umubyeyi we, cyangwa akavukana ibiro bikeya, cyangwa akagira ibibazo mu gihe cyo kuvuka ntagire oxygen ihagije, cyangwa umubyeyi we akaba yaranyoye imiti ishobora kumubangamira mu gihe atwite, cyangwa agavuka afite umuhondo wangiza uriya muti wo mu matwi ufasha umuntu kumva. Ku mpamvu umuntu ashobora kugira nyuma y'uko avuka, hariho uburwayi bwo mu matwi nka bya ubwa burwayi bwitwa umuhaha, cyangwa ubundi burwayi bwo ari bwo bwose bufata mu gutwi. Hariho uburwayi nka mugiga cyangwa imbasa enako iseru, n'ubundi bwitwa mumps, n'ubundi bwoko bw'uburwayi bwitwa rubella. Hariho imiti imwe n'imwe n'ubundi, nk'imiti ya malaria cyangwa imiti ivura igituntu cyangwa imiti ivura kanseri, imwe n'imwe ishobora gutera ibibazo byo mu matwi, gukomereka ku mutwe cyangwa mu matwi bishobora gutuma ibibazo umuntu ashobora kwangirika kumva bikagabanuka cyangwa bikagenda burundu. Hariho urusaku, cyane cyane urusaku rw'aho umuntu akorera, cyangwa urusaku rw'indirimbo, cyangwa ibintu byo kwinezeza rw'urusaku rya twumva mu ndirimbo, cyangwa abantu bagiye basohotse bagiye ahantu ho kwinezeza ugasanga barumva urusaku rwo hejuru rugatuma amatwi yangirika. Ibindi twavuga ni ibibazo bifata mu matwi, tuvuge nk'ubukuru gutwa bushobora gutuma amatwi aziba, cyangwa n'ibintu bishobora kujya mu matwi. Hari ubwo abantu bashyiramo amapamba cyangwa ibishyimbo, twese ngo twamwe ko tujya mu matwi dushobora kuziba umuyoboro w'ijwi, ijwi ntirihite. Ikindi twavuga nacyo ni izabukuru. Iyo umuntu akuze twoya dukora mu gutwi turasaza, twamara gusaza tugatuma umuntu adashobora kumva neza. Muri make nizo mpamvu twavuga bituma abantu bangirika kumva, ukagabanduka cyangwa kukangirika burundu.
Hari kwangirika burundu, ariko kandi hashobora kuba harimo n'ibivurwa. Mutubwiye izo mpamvu umuntu ashobora kuvukana ndetse n'izishobora kuza nyuma, mudusobanuriye ku buryo buhagije. Ariko murebye ibivurwa muri ibi ngibi mutubwiye umuntu ashobora kubonera ubufasha bwa muganga ni nk'ibi?
Mu bivurwa yende twabanza ku byo kwirindwa, yenda navuga kwirindwa hanini nka biriya bibazo byo kutumva umwana ashobora kuvukana. Ashobora kuvukana ibibazo ku mpamvu z'uko yagize uburwayi nyina yari kuba yarashoboye kwikingiza, kwa kundi ababyeyi bahamagarirwa kugenda kwa muganga kwikingiza cyangwa kwisuzumisha batwite. Hari inkingo bahabwa, izo nkingo ntabwo ziba ziri burinde umubyeyi gusa, ahubwo zirinda umwana uri mu nda kugira ngo atavuka afite ibibazo bishobora kumuhungabanya mu buryo ubwo aribwo bwose. Bivuga rero yuko kwikingiza ku mubyeyi atwite ni iby'ingenzi cyane. Ikindi ni kwirinda ibintu bishobora gutuma umwana avuka afite ibiro bikeya cyangwa akavuka adashyitse. Rimwe na rimwe hari ibintu bishoboka bishobora gutuma umwana avuka adashyitse, cyangwa gukoresha imiti rimwe na rimwe itari ngombwa bishobora gutuma umwana avuka afite ikibazo. Ariko mu mpamvu zivurwa, impamvu ya mbere nyamukuru ni impamvu y'umuhaha. Uburwayi bufata mu matwi mu bana akenshi bikunda kuba mu bana, n'ubwo abantu bakuru bibafata. Umuhaha wangiza ingoma, cyangwa ugatuma turi tugufa dukora mu matwi natwo twangirika, bigatuma kumva k'umuntu kugabanuka mu gihe kirekire mu gihe ataravurwa. Ariko iyo mvuye hakiri kare umuhaha amashyira arashyira, ingoma ikongera kandi ikaba nzima, agashobora kumva neza. Turi tugufa natwo iyo twamaze kwangirika icyo gihe bisaba kubagwa, kimwe n'uko ingoma yaturitse mu buryo itarimo gukira nibwo bishobora kubagwa bigakira. Ikindi ngenda twavuga ni ubukuru gutwa. Birumvikana ko ubukuru gutwa cyangwa ibintu bijya mu matwi ijoro byose bishobora kuvanwamo umuntu agashobora gukira. Ikindi nabwo hari ukuntu hareka amazi mu matwi, cyane cyane mu bana bari munsi y'imyaka 5 bafite ibibazo byo mu myanya y'ubuhumekero. Ayo mazi nabwo hari ubwo avurwa n'imiti cyangwa akabagwa, icyo gihe nabyo bishobora gukira. Izo nizo mpamvu navuga ahanini zishobora kuvurwa zigakira. Ariko ikindi navuga bikunda kugaragara ko mu bana bagira ibibazo byo kutumva mu buryo bwangiza amatwi mu buryo bufatika cyane, n'abafite indwara ya mugiga ndabwise kwa kangurira abantu nuko mugiga nabwo icyo abara y'umurwaya uyu mwana yakingiwe ubwo burwayi buragabanuka ariko mu gihe yanayirwaye uwo mugiga uburyo ivurwamo hariho imiti ishobora gutangwa kugira ngo irinde ingaruka z'uko ubwandu butera mugiga bugera mu matwi bigatuma ibyo bibazo nabyo umwana amahirwe yuko yakira ntagira ingaruka zo kutumva nabwo aba ari menshi biterwa n'ubuvuzi yahawe anubwo nyine turimo kuvuga yuko mugiga ikingirwa bigatuma igabanuka ariko babandi bayirwara baba bafite ibyago binini cyangwa biri hejuru cyane by'uko bashobora kuzasigarana ubumuga bwo kuba batashobora kumva.
Turavuga rero ko bivurwa harimo n'umuhaha, uyu muhaha mukomojeho hari abavuga ngo amashereka avura umuhaha, ibyo mubivugaho iki nk'abaganga?
Hari n'abavuga ko kuba umwana yaronse amashereka menshi ariyo abaturuka mu matwi agasohoka nyine bakabyita umuhaha. Hari n'abavuga yuko ngo kuba umwana yararize amarira ajya mu matwi nabyo bituma arwara umuhaha. Ariko byombi siko bimeze, ahubwo umwana kutonka bihagije bituma agira ibyago byinshi by'uko ashobora kurwara umuhaha. Rero akamaro k'amashereka ni uko aha umwana urukingo tuvuge iminite umwana aba akeneye kugira ngo indwara zo mu mwanya w'ubuhumekero zitamufata cyane cyangwa zitamukomerera mu gihe yazirwaye. ariko amashereka ntabwo avura umuhaha, gukamira amashereka mu gutwi ngo uvure umuhaha byo ntabwo bishoboka, ahubwo bishobora kumutera ibibazo kuko atagenewe kuba ari mu matwi iyo ageze mu gutwi imbere, kuko iyo wagize umuhaha nuko ingoma iba yaturitse. Bivuga yuko hanze h'ugutwi n'imbere mu gutwi haba noneho harimo guhura, haramutse hagiyemo amazi hakajyamo amashereka hakajyamo amarira hakajyamo icyo ari cyo cyose kijyaho kitagenewe kigatuma habamo umwanda na za mikrobe zikajyamo zigakura zigatuma noneho ahubwo wa muhaha wakagombye gukira udakira ahubwo umumerera nabi kurusha.
Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Noneho duha umwanya abakunzi b'Ijwi ry'Amerika duhereye kuri Domitien. Uranyumva?
Yego cyane, ndabumva.
Mwiriwe neza?
Mwiriwe cyane.
Yego, duhamagaye urihe?
Ndi mu Burundi mu ntara ya Cankuzo.
Mumeze neza aho ngaho mu Cankuzo?
Mu Cankuzo turashima kabisa.
Yego, ufite akabazo cyangwa n'intererano?
Nakabaza nagira mbaze umushumire. Ego nagira ndamubaze none izo ngwara zo mu mashwi zoba zikiruka kuki?
Hari ibyo yaramaze kutubwira mwakurikiye cyangwa kubera ko mutatwumva cyane mu Burundi ntobashije kumva ibisobanuro yatanze?
Oya, ntabyo numvise. Kini naho kandi nagira ndamubaze none twozirinda gute?
Okay,
tubashe twange twarutu.
Ubwo rero ukomeze ushobora gutega amatwi noneho akaza kukubwira mukanya asubiza n'ikibazo yenda cyangwa se n'inyuganizi undi mukunzi w'Ijwi ry'Amerika ribuduhe bugumye hafi ubwo ngubwo ukurikire.
Sawa, murakoze.
Ni urakoze nawe. Reka twanze twakire Fidele.
Ndabumva.
Yego, wiri urahagana hehe?
Karongi mu Rwanda.
Mumeze mute ngaho?
Tumeze neza. Ubwo ndagira ngo mbaza uwo mutumire kuri iyo ndwara y'umuhaha, ko hari igihe umwana usanga ari kwishimagura mu matwi nayo iba ariyo ndwara arwaye. Usanga kenshi ashobora kuba ari kwishimagura mu matwi ugasanga amatwi iteka n'iteka ari kuyakura. Ubwo nicyo ngira ngo mumbarize umutumire.
Yego, urakoze. Reka ubwo tumuhe umwanya agire agusubize. Dokiteri Batamuriza, nagira ngo muri make yenda mushobora gusubiza Domitien cyangwa se tukagenda tubigarukaho uko tugenda tuvuga yarabaje muri make ya ibitera ibibazo byo mu matwi ndetse n'ukuntu niba bivurwa bigakira. Mwari mumaze kubivugaho mu kanya, ntabwo twabitindaho cyane. Ariko na Fidele uyu nguyu wifuza kumenya umuhaha, ubwo ni nk'ibimenyetso bigaragaza ko umwana arwaye umuhaha.
Murakoze cyane Eugenie. kuri domisiyo wabajije ibitera ibibazo byo mu matwi yabajije ibibazo bitera ibibazo byo mu matwi nabwo yabajije ibitera ibibazo byo kutumva ndasubiza uburwayi bwo mu matwi muri rusange uburwayi bwo mu matwi rero buterwa n'impamvu zitandukanye hariho nyine kwa mikrobe nuko twavuze wabyita nka infection cyangwa kuba harimo ubukuru gutwa cyangwa gukomereka cyangwa gushyira ibintu mu matwi cyangwa hari abana bashobora kuba bafite ibibazo kubera ko bavutse bafite ubumuga cyangwa ingingo zabo zo mu matwi zitameze nk'uko zikwiye kuba zimeze tugiye yenda ku kibazo cy'umuhaha ko ari cyo kigaragara cyane mu bibazo bitera kutumva nuko n'ubundi ari za mikrobe ziba ahanini biterwa ku mpamvu z'imyanya y'ubuhumekero ibibazo byo mu mazuru kuba abana bakunda kurwara ibibazo byo mu mazuru kenshi nk'ibicurane cyangwa bafite ibintu bibafunga mu mazuru cyangwa bibafunga inyuma mu gisenge inyuma mu mazuru bishobora n'ubundi gusa nk'aho bizamuka bikinjira mu matwi kuko byegeranye na nizo za mikrobe zigakura zamara gukura no kubyara na zigatera ibibazo nyine bituma hazamo amashyira ayo mashyira yaba menshi bigasaba ko ingoma iturika kugira ngo amashyira abone aho asohokera iyo ibyo bibazo bihoraho bituma nyine amashyira ahora asohoka ku buryo ingoma itabona umwanya wo gukira hakabahoramo umwenge mu ngoma noneho n'amashyira nayo akazajya asohoka aribyo byitwa umuhaha ariko mbere y'uko umuhaha ugaragara rimwe na rimwe hari ubwo amashyira agoma mu gutwi imbere ingoma ntiturike ariko n'ubundi mu gihe amashyira arimo umuntu ashobora kumva ababara cyangwa niba atanababara akaba gusa atumva neza yumva ko gutwi kuzibye cyangwa atumva neza kuri izo mpamvu rero tuvuze muri make tugiye n'undi nyisubiza domestike ikibazo cyo ni gute umuntu ashobora kubyirinda twavuga ko hari impamvu zitandukanye zituma abana bakunda kurwara impamvu ibibazo byo mu myanya y'ubuhumekero hariho nk'uko twabivuze kare umwana utonse bihagije akenshi immunity ye iragabanuka indwara zo mu buhumekero zikaba nyinshi uko arushaho kurwara indwara zo mu buhumekero kenshi bituma n'ibyago byo kugira ibibazo byo mu matwi na byo byiyongera bivuga yuko tugomba konsa abana igihe gihagije tugomba kwirinda ibintu bijyanye ikigaragara cyo ni uko kuba yenda nk'ababyeyi banywa itabi aho abana bari itabi na byo rikunda gutuma abana bagira ibyago byo kugira ibibazo byo mu matwi kenshi ikindi navugaho ubu ngubu ni uko konsa umwana uryamye cyangwa kumugaburira aryamye agaramye akenshi bishobora no kujya mu matwi bikamutera ibibazo mu matwi ariko tugiye mu ruhande rwo kumva kwikingiza kwirinda urusaku kwirinda gukomeretsa kwirinda gushyira ibintu mu matwi kwirinda za sida n'ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa no gufata imiti wandikiwe na muganga mu kigero wandikiwe na muganga ibyo byose ni ibintu byashobora kudufasha kwirinda ibibazo bifata mu matwi cyangwa bituma kutumva biza tugiye ku kibazo cya fidel abajije ku bana bakunda kwishima mu matwi niba kwishima mu matwi ari ikimenyetso cy'umuhaha kwishima mu matwi biterwa n'impamvu zitandukanye ushobora kuba wishima mu matwi ku mpamvu z'uko ufite cya kintu bita allergie nyine mu matwi wumva harimo uburyaryate n'uburyohere ukumva ushaka gushima mu matwi ariko nta kindi kibazo kirimo kigaragara ushobora kwishima mu matwi kuko mu gutwi harimo uruhu nk'uruhu ruri ku mubiri bivuga yuko uburwayi bufata uruhu rushobora gufata n'uruhu rwo mu gutwi kuko uruhu rwose biba ari kimwe ariyo otite externe ifata mu gutwi ko hanze hari ubwo hazaho uduheri cyangwa ibindi bibazo ibyo byose bijya kumera nk'ibifata ku ruhu byashobora gutuma umwana akomeza gukora mu gutwi kandi atari umuhaha rimwe na rimwe ubwo burwayi bufata ku ruhu rushobora no gutuma umwana atangira kugaragaza amashyira ariko amashyira adaturukamo imbere mu gutwi kw'imbere cyangwa ko hagati ahubwo aturuka ku gutwi ko hanze bigasa nk'umuhaha ariko atari umuhaha ariko rimwe na rimwe nabwo hari ubwo ashobora kuba nabwo ari umuhaha ariko umuhaha ugaragarira kuba amashyira arimo gusohoka ukurikije ubusobanuro bw'umuhaha ni uko umuntu aba afite amashyira arimo gusohoka mu gutwi arengeje igihe cy'ibyumweru bitandatu aturuka mu mwenge w'ingoma yaturitse niwo muhaha ariko kubera ko abantu bataba bari burebe ngo bamenye ko ingoma yaturitse cyangwa itaturitse ahanini hakunda kugaragara amashyira arimo gusohoka hanze rero icyo navuga ni uko siko kwishima kose mu gutwi ari umuhaha ariko ku mwana mutoya abanza avuga yuko arimo kubabara rimwe na rimwe bafite umuriro akababara agakora ku gutwi bigaragaza ko ababara no nyuma hagakurikiraho amaraso cyangwa amaraso avanze n'amashyura icyo gihe kavuga ingoma yaturitse umwana akaba afite otite ariko atari umuhaha kuko nk'uko tubivuze umuhaha kuva mu mashyira mu matwi by'igihe kigufiya nubwo ari umuhaha kuva mu mashyira mu matwi by'igihe kirenze ibyumweru bitandatu nibwo yitwa umuhaha
bivuze ariko kubwo umuntu yagombye guhita ajya kuvuza umwana bakasuzuma bakareba ko watamenya icyo umwana arwaye
kuri byose kuva ubona yuko umwana arimo gukora mu gutwi kuva arimo kubabara cyangwa arimo kugaragara amashyira cyangwa amaraso byose birakwiye ko wihutira kwivuza utarinze utegereza cyagiye ko cyagihe nasobanuye ni igihe kiri tekinike ni igihe cyo ni igihe kibarwa kwa muganga ariko ntabwo ari igihe kibarirwa umurwayi ngo aze kwivuza
yego twakire na Silas Silas uranyumva
ndakumva neza
ngiye urahagada hehe
ni Burundi ingozi muri maramirondi ayiti mutsinda
yego yego ufite akabazo cyangwa intererano
bado mfite nakujya ukuntu umuntu arwaye nk'umugotwi agasiga kumva neza ukuza akaza yumva nk'imyizere atakumva neza nagira ngo mbaye dogiteri kumwe n'umuntu yashobora kuri umuntu yashobora kwifasha kugira ngo bigabanuke atarumva neza imyizere atayiriye nk'umugotwi
umuntu utumva neza biba byaraje nyuma akuze
amaze gukura atakiri umwana
akajya yumva atumva neza
atumva atumva neza ayumva ubuza yumva imyumvire rero ibintu biduma mu gutwi
ibintu biduma
biduma bihuhanye inzuki mu gutwi
biduma
imyumvire rero mu gutwi
yego
ya mumba ige dogitere ko kumwe ne arakwiye umuntu yakifashe kugira ngo bigabanuke
yakumvise reka nze muho umwanya hari ikindi kibazo wifuza kubaza
cyo cyazo nade kujanye asinze go no no wangiye kure ijya muri ko ariko nta bage danye na kuzungurirwa mugabano wangiye kure ijya muri ko umuntu ashaka kumuna kwa ikizungu kwibita mu kubita hasi
reka tuzabiganire ibyo ngibyo
okay
urakoze cyane
danyo murakoze
reka tubanze
umva mashaka icyo mungu nda kumura ngo kora ni sinda ni ko yumva neza
ye reka kubuhanga bw'ibyuma bakugumisha hanyuma wumve ye reka noneho bahita bagusubiza mbere yuko nakira undi docteur batamuriza ni mumaze musubirize Silas mbere yuko nkomeza
okay murakoze Silas ku kibazo cyawe ubagije ku bibazo bijyanye no kutumva neza ku muntu amaze gukura harimo n'ibijyanye no kuduhira cyangwa ingereri ngo ni gute umuntu yabyifatamo hano hariho ibintu bibiri hari ubwo rimwe na rimwe ushobora kugira ingereri zidafite ikibazo gituruka mu myumvire kitari ikibazo cy'uko utarimo kumva neza ingereri rimwe na rimwe nazo ziterwa n'ibibazo bitandukanye ahashobora kuba ari ibibazo by'imiterere yo mu bwonko ku byari twita stress cyangwa ufite ibindi bibazo cyangwa ari ikibazo cyo mu gutwi ugutwi kurwaye ku mpamvu z'ingereri rero bishoboka ko wumva ingereri ubusanzwe ni urusaku rurimo guturuka mu gutwi mo imbere rudafite isoko y'urwo rusaku hanze nivuga ngo nta kintu kiba cyavuze ariko wowe imbere ukumva yenda umuziki cyangwa ibindi bintu mw'imvura igwa gusa ibyo nabyo nk'uko mbisobanuye hari ubwo ibyo biba kubera ko mu gutwi harimo muri mekanizme y'ugutwimo imbere aho ijwi rikorerwa harimo ikibazo iyo harimo ikibazo icyo gihe no kumva biba byagabanutse kugira ngo aho ngaho havurwe nuko uhabwa akunganira ngingo kunganira ugutwi hahandi urusaku rutarimo kugera rushobore kuhagera kugira ngo ahaturuka izo ngereri aho guturuka ingereri ahubwo hakira amajwi mazima yo hanze ushobore kumva neza ibi niba birimo gusobanuka ariko ku muntu ufite ingereri bisanzwe ariko amatwi yumva neza Nuko tubivuze niba nta indi mpamvu igaragara kuko bishobora guterwa n'umuvuduko w'amaraso, bishobora guterwa n'uko afite isukari nyinshi, bishobora guterwa n'ibindi bibazo je mu mutwe imbere cyangwa by'imyakura ifite ikibazo bigatuma wumva injereri. Icyo gihe igikorwa nuko ugirwa inama yuko tuvuge ushobora gushaka akantu gakora amajwi yenda tuvuge nk'indirimbo cyangwa ibintu bisamira cyangwa utunyoni cyangwa ibintu nk'ibyo nje bibaho yitwa tinnitus maskers. Izo tinnitus maskers nuko ngo ni ibintu bisakuza bigatuma aho wowe kumva zanjereri ziguturukamo ahubwo wumva ya majwi aturuka muri icyo kintu muri ako kantu k'akamashini kako gakora ayo majwi. Niba amajwi yumva gusa asangira kubangamira yenda ukumva amajwi y'inyoni cyangwa ukumva amajwi y'indirimbo akaba ari byo wowe wiyumvira bigatwikira zanjereri. Ariko niba ikibazo ari ukutumva cyangwa kutumva kumva byagabanutse icyo gihe uhabwa agasimburangingo nk'uko tuvuze cyangwa kunganirangingo kakazamura amajwi ugashobora kumva amajwi yo hanze neza bigatwikira ya majwi aguturukamo. Muri make cyane mu kuvuga nuko iyo nta mpamvu igaragara ishobora kuvurwa injereri nabwo zikira ahubwo uhabwa ikintu kihindura amajwi wo kumva ya majwi wifuza kumva aho kumva ya majwi y'injereri aguturukamo. Ariko injereri mu busanzwe nta buvuzi zifite vuga ngo hari imiti runaka uhabwa ngo injereri zikire nk'uko ushobora kuvura malaria cyangwa uvura umuhaha.
Reka tunamugire n'inama yo kuba yajya kureba muganga niba avuze kongerera iyongeraho n'ibintu byo kuzongera. Ndumva kandi mwarimu ukomeje no ku kibazo cy'umuvuduko w'amaraso, ndibwira ko sirasi wakwegera umuganga ukamubwira ibibazo ufite ku buryo yamenya inkomoko y'ikibazo ufite mu matwi. Reka rero twakire noneho Bireme Mahoro, uranyumva?
Ndimo ndakumva.
Uri hehe?
Ndi Musanze.
Yego. Ikibazo cyawe?
Ikibazo naringize nshakubaza doteri ko hari ukuntu uhamagara umuntu munari kumwe ariko ntabashe kukumva, ese biterwa n'iki? Ni ingoma y'ugutwi ziba zapfuye cyangwa se ni imyakura itari gukora neza?
Ari umuntu wari usanzwe yumva?
Ari umuntu wari usanzwe yumva.
Muri kumwe ukamubwira nta
kuba yakumva munari kumwe ku buryo ushobora kujya mu gutwi kwe ugasakurizamo kugira ngo abashe kumva. Biterwa n'iki? Ni ingoma, ni imyakura iba yangiritse cyangwa?
Dokiteri Batamuriza.
Yego, murakoze Mahoro. Niba ari umuntu wari usanzwe yumva mwari muri kumwe yenda ejo bundi yarumvaga, impamvu imwe mu mpamvu zituma uyu munsi wumvaga ejo ukabutumva ni ubukurugutwa. Ni ukuvuga ngo ashobora kuba afite ubukurugutwa yenda ukiri kurugutura cyangwa nano bigatuma ubukurugutwa bwisindagira wa muyoboro wo kwinjiza ijwi ukaba uzibye ku buryo umuvugisha nano ntiyumve neza ariko ejo yarumvaga. Iyo ni impamvu imwe mu mpamvu, niyo mpamvu nyamukuru ishobora gutera ibyo bibazo wowe urimo kuvuga. Ukuyeho yuko n'ikindi gishoboka nuko hariho kutumva biza bitunguranye, ariko kutumva biza bitunguranye byo ikibitera nuko rimwe na rimwe imitsi ijyana amaraso mu gutwi iyo yazibye, kuko ni umutsi umwe kandi ni mutoya cyane. Iyo uzibye ushobora gutuma amaraso aho yajyaga atashobora kujyayo, ugutwi kukangirika mu buryo bihita biba, no mu minota mikeya wumvaga ugahita ureka kumva bigahita bihagarara. Icyo gihe uhamagarirwa kwihutira kujya kwivuza. Rero impamvu z'umuhaha, impamvu urimo kuvuga z'imyakura, nacyo nta mpamvu y'imyakura ishobora imyakura yego. Impamvu ya nerve ishobora gutuma utumva nabwo ni impamvu itunguranye, kereka niba wakomeretse cyangwa wari usanzwe ufite ibibazo bindi by'imitsi cyangwa ufite ibindi bibyimba bishobora gutuma uwo mwakura ukorana n'ugutwi ako kanya ushobora gutuma udakora neza. Ariko ku mpamvu z'umuhaha byo nabwo umuhaha ushobora gutuma uyu munsi wumvaga ejo ntushobore kumva, kuko byo bizana n'ibindi bimenyetso twasobanuye haruguru niba wari uhari utega amatwi, kuko twavuze ko hashobora kuba harimo amashyira n'ibindi. Kandi kutumva guterwa n'umuhaha ko kuza buhoro buhoro, ariko kutumva bitunguranye icya mbere cyabitera ni ubukurugutwa. Umuntu ashobora kuba yarimo kwikurugutura agahita ziba ugutwi cyangwa kuba hari ikintu washyize mu gutwi ni kwa abana bashyira mutuntu mu matwi cyangwa umukumuno mukuru yikuri guturaga ipamba isigaramo cyangwa ejo nabuze by'umuti ushobora kuba wazibye ugatuma amaraso yajyaga mu gutwi atakigerayo aho ugutwi kwakirira ijwi hagahita hangirika byo birashoboka cyangwa nyine kuba wakomeretse cyangwa kuba wakubise umutwe ahantu mu buryo butunguranye cyangwa mu mpanuka ijo byose nyine ibintu bitunguranye bishobora gutuma ugutwi kwangirika mu buryo butunguranye uko byagenda kose iyo bibaye biba byiza kwihutira kujya kwivuza cyane cyane kuri ibyo tuvuze by'umutsi uziba kuko iyo bitinze bikamara amasaha 42 biba bitagishobora gukemuka ariko iyo wivuje hakiri kare mu masaha ya mbere bikiba hari imiti uhabwa ishobora kongera amahirwe y'uko uko gutwi gushobora kumva imiti igafunguka amaraso agahita ubukuru gutwa byo birumvikana uyu munsi ushobora kuba utarimo kumva nejo wundi ariko igihe uzagira kwa muganga barakozamo ubukuru gutwa bukavamo nta n'ingaruka nta n'iyindi nkurikizo
yego twibutse abatwumva rero ko ari Radio Ijwi ry'Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ku murongo wa telefone noneho dufite Jean Baptiste
Mwana mpeneze ujeni.
Yego mwiri we uragana hehe.
Ndi Kigali mu Rwanda.
Yego.
Nireka ngumye mbashimire uburyo mugumya kwidutumiriza abatumirwa. Kaye kugira ngo bakomeze nyine batugeze uburyo tugomba kwita ku buzima bwacu n'ubw'abandi.
Murakoze namwe kudukurikira.
Ndashimira kandi na dogiteri umutumirwa wacu mwatuzaniye.
Murakoze cyane.
Hanyuma rero hari ibyo nshaka gusobanuza by'ahantu nasomye abatubwiraga ko ubukuru gutwa bufite akamaro akaba ari bwo butuma ivumbi n'imyanda icitinjira mu gutwi hanyuma nyine bakomeje batubwira yuko gukoresha tije koto cyangwa ikindi kintu waseseka mu gutwi wihanaguramo ari bibi kuko gutwi gufite uburyo bukozemo butuma kwisukura ndetse bwa bukuru gutwa bukavamo igihe umuntu arimo nk'uguhekenya ibintu runaka bukavamo atabizi hanyuma bakomeza batubwira ngo niba ubukuru gutwa bwawe bwarabaye bwinshi ukabubona bukakubangamira egera muganga agufashe kubukuramo mu buryo butakwangiza hanyuma ngo ujye woza hanze y'ugutwi ariko mu mwenge wihorere hanyuma bakomeza batubwira ko ubukuru gutwa bwawe nanone bwawe ufite ikibazo igihe ufite ibara ryijimye cyane ndetse bwenda gusa n'umukara cyangwa se igihe bweruruka cyane bwenda gusa n'umweru hanyuma akatubwira ko nyine abantu benshi bajya kwa muganga kwivuza amatwi byaraturutse ku kuba baragiye bakoresha ibintu bisukura amatwi bibwira ngo barimo kwigirira isuku nabo barimo kwitera indwara hanyuma nkagira ngo mbaze mugire icyo mubitubwiraho niba ari ukuri cyangwa se niba atari ukuri kuko mbona bibaye ari ukuri amatwi yacu twaba twaramaze kuyangiza hanyuma muze kutubwira niba ari byo se abakora tije koto baba bazikorera iki murakoze
ye urakoze cyane Jean Baptiste ariko hari urusaku aho ngaho inyuma yawe rero Jean Baptiste hari urusaku inyuma yawe bwo sinzi niba aho dukurikiye uherereye ariko najyaga gusa
ku murongo hanyuma mugakomeza
nuva ku murongo uratwumva
ndabumva nta kibazo
sawa reka gusubize rero docteur batamurize
murakoze Jean Baptiste urakoze ku bibazo byawe kandi urakoze kuba usomuka nakurikirana ibibazo by'ubuzima bwawe
cyane
ku kijyanye n'ubukuru gutwa cyangwa akamaro k'ubukuru gutwa ni yego ni ukuri ko ubukuru gutwa bubereyeho kurinda ugutwi gufata imyanda gufata amavumbi no kuhehereza ugutwi kugira ngo ugutwi kumere neza ariko ubwo bukuru gutwa ubusanzwe ni bwa bukuru gutwa bukeya usa nkaho busigirije uko mu muyoboro w'ugutwi ni ukuvuga ngo iyo bubaye bwinshi butuma ugutwi kuziba bigatuma umuyoboro w'ugutwi wakagombye kuba unyuramo ijwi utakinyuramo ijwi rigasa nkaho rikingirwa ntibigere aho rigomba kugera kuko ubukuru gutwa bwuzuye mu gutwi aho ngaho niho noneho butangira kubera ikibazo ariko ubukuru gutwa bukwiye kuba burimo gukoresha tishi koto rero nabwo bikwiriye kuko impamvu nuko ugutwi kuriyoza kukagenda gusohora umwanda ariko iyo ushyizemo tishi koto isa nkaho igenda itsinda kuko nayo nk'uko bizi tishi koto ni nini kariya gapamba kaba kariho ubundi ni kanini iyo urimo kukinjizamo usa nkaho useseka ahantu katarimo kugwamo kuko akenshi kinshi ko tibingana n'ubundi nuko ugutwi n'umuyoboro w'ugutwi ukungana icyo gihe ubwabo kuri ugutwi waba urimo gusohoka wowe urimo kubwohereza ukabyinjiza ha handi hatari bwa bwoya bugomba kubusohora none bigatuma gusohoka kwabo bigorana ari ha handi bugumamo bukitsindagira bugatuma udashobora kumva kubijyanye n'ibara ibara ry'umukara ibara ry'ubukuru gutwa busanga aho bujya kwijima cyangwa bujya kuba umukara ni rigaragaza ko ubwo bukuru gutwa butinze mu gutwi ubukuru gutwa bushaje bugenda busanga aho burushaho kwirabura bwirabura ubukuru gutwa bwo budashaje nabwo nabwo iko bujya gusa nk'ubuki ariko butirabura iyo butangiye kugenda busanga aho bwijima yabigaragaza ko butinzemo mu gutwi bivuga ko butarimo gusohoka mu gihe gikwiriye cyangwa gutwi kutarimo gukora ubukuru gutwa buhagije kugira ngo gusohoke ariko akenshi ni uko butarimo gusohoka ku mpamvu z'uko ya bwa bushobozi bw'ubukuru gutwa gusohoka burimo kubuzwa n'uko turimo gushyiramo tishoto bigatuma bugumamo ubukuru gutwa bw'umweru rero bwo ntabwo ari ubukuru gutwa n'ubundi burwayi ubukuru gutwa bw'umweru akenshi buturuka ku burwayi nazi izina mu Kinyarwanda ariko bwitwa cholesteatoma mu Cyongereza cyangwa keratosis rimwe na rimwe ni uko ugutwi gushobora kuba uruhu rw'ugutwi rurimo komoka cyangwa rusa rurimo komoka cyane ubwo ruhu rutarimo komoka nuko rugomba komoka cyangwa ahubwo ari uko ugutwi uruhu rwo mu gutwi rurwaye ariyo keratosis cyangwa cholesteatoma ari uko aho ari navuga yuko ari ubwoko bw'amaseliye agenda abikwa asa nkaho arimo gupakirwa mu gutwi abikwa mu gutwi abikwa mu gutwi ku buryo icyo bitwara ni uko bigenda byangiza ugutwi bigasa nkaho bigenda binyunyuza igufa ryo mu gutwi noneho umwenge w'ugutwi ukazaba munini kurenza uko ukwiye kuba umeze muri make ni igufa rigenda rinyunyuzwa risa nkaho ririmo kubazwa ribazwa buhoro buhoro kuko ibyo ndimo kwita cholesteatoma bisa nkaho byo bigenda binyunyuza igufa birinyunyuza ku buryo ugutwi kutamera neza na gatoya ngo ni uburwayi mu gihe ubonye umuntu ufite ubukuru gutwa bw'umweru icyo gihe akenshi abarimo no kubabara nabwo nabwo bushobora no gupfa komoka abarwayi babigira baba bafite ububabare bwinshi bimwe na rimwe bisaba ko icyo gihe bunavanirwamo muri side operation nkaho ari operation iba irimo gukorwa Zini wambasubi.
Yee, ndu mfabiso banuti. Deka tukwa chile na Richard. Richard, ula nyumba?
Yee, ula nyumba.
Yee, uli hehe.
Yee, ni mifilati ya ujombura.
Yee. Ike baza changu wa jite kereza.
Yee, ndu mfise kuri, yee, mwavuka vya ujani na kukuru wakui. Miche hili ni mfia matukui. Halo?
Yee, go.
Ndegujya ntako umuntu ushobugwa amativaye umuntu agumashira nka mayikutere mu gutwi atangaza muteye ndero kandi
amayikutere mu matwi
eh
kubera urusako
nisho gutera usho gutera nk'impanuka ngo mu matwi
ye kubyerekeranye n'ingoma yo mu matwi reka muho umwanya gusubize
okay murakoze bisari ubaje ikibazo cyiza cyane ekuteri mu matwi bitari ikibazo kandi impamvu zitari ikibazo ni uko iyo urimo kumvira ibyo wumva muri ekuteri kuri ku ijwi riranguruye bituma rya jwi byinjira mu gutwimo imbere ha handi hari utwo twoya tugasa nkaho turimo gukora mu buryo turimo gukoresha imbaraga zirenze izo zigomba gukoreshwa bigatuma amatwi nabwo yangirika mu buryo ubibona kuko iyo usuzumye nta kintu uba uri bubone kivuga ngo hano hakomeretse cyangwa hangiritse ahubwo mu gutwi imbere niho hagira ingaruka kumva bikagenda bigabanuka kandi ikibazo kirimo ni uko kumva iyo bigabanutse biterwa n'urusaku nabwo bivurwa n'imiti nta n'ikindi kintu kibivura icyo gihe amatwi aba yangiritse ku buryo bisaba guhabwa akunganira ngingo
Yee birasobanutse Richard.
Yego birasobanutse, murakoze.
Murakoze cyane nawe.
Murakoze. Ndi umutsindisha.
Yego nawe. Dr. Batamuriza mwigeze kuvuga ibyerekeranye n'ingoma iturika tuvuge ku mwana hari hari uwigeze kumbwira ngo hari umwana wavutse afite ingoma yaturitse bibaho
ah birashoboka nabo bikunda kuba kenshi ariko mu mpamvu rushara gutuma umwana avuka turitse ingoma ni impamvu iyo umwana avutse rimwe na rimwe yagize ibyago akavuka yenda bisaba ko afashwa mu guhumeka hari ubwo bisaba ko bamuha umwuka bareba kwa kundi baba barimo kuvantila barimo kumuha umwuka na ya kakantu kameze nk'agapompe bapompa barimo guha umwana ukongera umwana umwuka rimwe na rimwe iyo bikoreshejwe n'imbaraga bishobora gutuma amatwi nyine ingoma y'ugutwi iturika naho kuvuga ngo ingoma y'ugutwi yaturikijwe n'umuhaha nta mwana uvukana umuhaha ibyo na hantu ndabisoma sinibaza yuko bibaho ariko guturika kw'ingoma ku mwana ukivuka bishobora kuba biterwa n'iyo akida yuko hashobora kuba yarahawe umwuka mwinshi noneho umwuka waba mwinshi unyuze mu mazuru no mu kanwa ukanyura muri uwo muyoboro uhuza amazuru n'ugutwi waba mwinshi ugasaba ko nyine uturitse ingoma kugira ngo ushobore guhita
ariko iyi ngoma yaturitse ishobora kongera igasubirana
yego iyi ngoma yaturitse nabwo nk'uko nabivuze ingoma ituritswa n'umuhaha ugahora usohoka gukira kwayo biba bigoye icyo gihe bisaba ko habagwa ariko guturika kwa kundi umuntu ashobora kukubitwa nk'urushyi ako kanya nihajyemo infection mu minsi itatu kugeza ku minsi itanu ingoma ishobora kongera kwisana igakira hari n'abana n'ubundi bagira amashyira asohoka mu matwi nyine iyo infection ari nyinshi amashyira agasohoka yamara gusohoka imbere mu gutwi hakamererwa neza yavuwe icyo gihe n'ubundi hagati y'iminsi itatu n'iminsi itanu ingoma n'ubundi irashobora gukira cyangwa hari abashyiramo tishikoto bakikomeretsa cyangwa agati cyangwa kakantu k'ikaramu bakikomeretsa mu minsi ya gati itatu n'itanu n'ubundi aho ngaho harakira mu gihe nta bwandu cyangwa nta mikorobe zagiyemo ariko mu gihe harimo mikorobe amashyira akomeza gusohoka uko akomeza gusohoka ni kuwo mwenji ugenda wiyongera ku buryo utashobora kwikiza bisaba kubagwa
yego twakire na Desire urahagana he ikibazo cyangwa igitekerezo
ikibazo cyanjye nashaka namubaze hari igihe naba mbona umuntu wishyira ugutwi ukamujya ariko agasanga nta kibazo na kimwe mu gutwi kuriyo haguma wiyagaza cyane ubwo namubaze biba bivuye ko naba mbona nk'ibishyira
hariya igihe yaramaze kutubisobanura bijyana n'uruhu rwo mu gutwi rushobora kuryaryata umuntu nk'uko n'ahandi ku mubiri hashobora kumurya ibyo ni ibintu wabonye cyangwa byakubayeho byarahagaze byamaze igihe bifashe gute
ibintu byambayeho ku buryo numva akantu kanjya nkiyagaza bamara kwiyagaza muri kimwe bigahita bitandukira ukundi byarambayeho ngiye kwivuza baramurika mu gutwi bambwira nta kibazo na kimwe kiriyo ariko harangira cyane nkaca nagisa nk'uko nacyo nsanzwe n'umushoferi nkasanga niho ndagisa nacyo iyo rero bisize rero urumva hari igihe nazaza nkategekayo nacyigisa rero nk'uko nomba yabigize
hanyuma bibaho hanyuma bigahagarara bikazongera bikagaruka cyangwa kuva wava kwa muganga bakubwira ko nta kibazo ufite byarakomeje
bombeye kwa muganga baranyandikiye umuti kiramu ariko uwo muti umaze guhera bikagaruka akumva arangije na famiye yaje
hashize igihe kingana iki
haba hese imyaka isa kuri itatu imyiyagaza
buri munsi
iyo nasizemo uwo muti umanzi iyo nawusizemo yinanguye niyagaza buri munsi kuko wiyagaje kumwe uhebweje usaba umukozi nako gutangira
guma hafi ubwo muganga gusubize Dr. Batamuriza
yego murakoze Desire ku kibazo usubije kandi nk'uko ingenie yabikubwiye hari ubwo rimwe na rimwe ushobora kugera kumva ushobora kwishima cyangwa ubyazyatwa mu gutwi nk'uko ubyumva n'ubundi ku mubiri ku rundi ruhu nyine ahandi hose ku mubiri kandi akenshi bikunda kuba mu bantu bagira ibibazo n'ubundi mu mazuru cyangwa mu muhogo ukumva urimo urabyagiratwa mu mazuru cyangwa urabyagiratwa mu muhogo cyangwa mu gisenge cy'akanwa ni kimwe n'uko n'ubundi wakumva urimo kuryagiratwa mu gutwi ariko ikindi twavuga nabwo nuko ku bantu bakunda gukoresha tishi kota kwa kundi ishyiramo hari ukuntu igenda ituma uko ubukuru gutwa bukorwa budakorwa nk'uko bukwiye rimwe na rimwe bukwiye nabwo bushobora gutuma n'ubundi wumva harimo uko byata uko gushaka uhashima kuko hari ikintu kidasanzwe urimo kumva ariko icyo navuga nuko mu gihe bakureberamo bakubwira ko nta kibazo ufite n'ubundi nuko byabyatwa kwa leji nuko no ku mubiri n'ahandi hose umuntu aba yumva byabyatwa hari imiti ushobora gushyira mu matwi cyangwa utunini tworoheje two kugabanya ubwo buryabyate bigashyira.
Yereka twakire Emmanuel.
Hello.
Oui, mwiriwe.
Mwiriwe.
Ye, uri hehe?
Kigali mu Rwanda.
Yego yego, ikibazo cyangwa igitekerezo?
Eh, ikibazo nashaka kubabaza ese. Yumva mu matwi harimo ibintu bimeze nk'induru ziri kuduhira nyine ukumva biri kuduhira kandi nta kintu na kimwe kiri kuba cyatuma kuduhira mu gutwi w'imbere n'indani ndetse nk'akantu k'umwanda kaba kagiyemwo ni nk'agakoko nansobanuriye murakoze.
Urakoze cyane Manuel. Dr. Batamuriza, ni agakoko kagiye mu gutwi.
Urakoze cyane Emmanuel. Mu kanya icyo kibazo cyo kuduhira n'ubundi icyo twari twise injereri. Kuduhira n'injereri ni kimwe. Iyo agakoko kari mu gutwi nabwo wumva kuduhira. Iyo agakoko kari mu gutwi nabwo ni ikintu ushobora kwihanganira kuko wumva akantu nyine karimo kakubangamiye. Bitandukanye nuko ufite kuduhira mu matwi kandi kuduhira nkuko nabivuze biterwa n'impamvu zitandukanye yende ubu ngubwo byongeye kubazwa na konjenda nkabisubiza mu buryo butandukanye mu matwi ashobora kuba akahaduhira ku mpamvu zituruka mu matwi cyangwa ku mpamvu zituruka muri miscle zegeranye n'amatwi cyangwa ku mpamvu zituruka ku mitsi y'amaraso hari ubwo ushobora kumva umutima wawe utera nako mu gutwi hatera nk'uko umutima wawe utera bibaho cyane mu bantu bafite ibibazo by'umuvuduko w'amaraso cyangwa mu bantu bashobora kuba bagize ibiro biyongeje ibiro vuba hari ubwo rimwe na rimwe miscle zegeranye n'amatwi cyane zifungura amenyo izifungura urwasaya wakwasama cyangwa wahekenye ukumva urimo kubyumvira mu matwi nkuko nabivuze nabwo mbere hari ubwo bishobora kuba ari ibibazo by'imiterere y'ugutwi kuko ugutwi harimo ugutwi kutarimo kumva neza bigatuma hahandi hatumva neza noneho harimo kumva haduhira kuko hatarimo kumva neza ya matwi y'urusaku rw'imodoka zihita abo mwicaranye murimo kuganira we ntubyumve ahubwo ukumva ibintu bituruka muri wowe icyo gihe ugutwi kutumva neza ushobora kumva kuduhira navuze ko ushobora kuduhira mu gutwi kubera ko ufite stress wakunda ujya kuryama mu ijoro aho gusinzira utangira gutekereza ibintu biguhangayikishije rimwe na rimwe wumva iyo hacecetse cyane utangira gutega amatwi ibikurimo aho gutega amatwi ibintu bikuzungurutse kuko byo nyine biba bicecetse nabyo bishobora kugutera anako ushobora kumva kuduhira biturutse kuri ibyo cyangwa kumva kuduhira nyine biturutse kuba mu gutwi harwaye cyangwa mu gutwi harimo amazi yaretsemo cyangwa utu miscle two mu gutwi natwo dufite ikibazo cyangwa nyine harimo nyine izindi mikorobe cyangwa ubundi burwayi buri buturutse mu gutwi impamvu ziba zitandukanye ariko ahanini impamvu zo kuduhira nta kintu kigaragara nije nakubwiye ko akenshi bituruka kuri stress kandi icyo gihe nyine bisaba kuganirizwa ikibazo ufite ukareba ukuntu icyo kibazo kindi kigutera stress ushobora kucyakira cyangwa kigakemuka kigiye n'inzererezi nazo ziragenda ntabwo kuduhira nako kuragenda.
Yego, hanyuma ayo mazi muri make ayo mazi mwarimu uvuze aba aretsemo ni amazi apfa kwizanamo cyangwa umuntu aba yagiye koga nko muri pisine?
Oya, amazi nimo kuvuga ni amazi aba aretse mu gutwi ko nita ugutwi ko hagati hahandi hagati hari utugufa hakingiwe n'ingoma. Ikibaho nuko cyane cyane mu bana bafite ibibazo byo guhumeka tujya tubumva abana bahumeka nabi mu ijoro bagona ntibahumeke neza bagahorana ibimyira bagahumekera mu kanwa gutyo ibyo bibazo akenshi bituma pressure cyangwa ubusugire bwo mu gutwi imbere bufite ikibazo pressure yo mu gutwi ikagira ikibazo noneho hagasa nk'aho harimo kunyunyuzwa amazi cyangwa imiti ibamo mu gutwi imbere none uko kunyunyuzwa kuko ibyo ngije bigatuma habamo uruzi rutembamo mu gutwi imbere gutari amashira ni nkaho ari ibimyira nta mashira barimo nta microbe ziba zirimo nuruzi gusa ruba rurimo kubera ko pressure mu matwi iba yagiye hasi noneho aza mikezi zizungurutse mu gutwi imbere bigasa nkaho birimo kunyunyuzwa maze akareka mu gutwi imbere ikije bitera nuko
nange kuvuga ni yivanamo cyangwa abaganga bagomba kuyavoma
biterwa nabwo niyo nabwo iyo bitinzemo bikara icyo aho bigaragarira nuko umwana icyo gihe nabwo barimo kumva iyo ari umuntu mukuru yumva azibye cyangwa yumva nyine yumva ugutwi kuzibye akumva atarimo no kumva mu mwana we aba atarimo kumva nicyo kintu kigaragara iyo bimaze igihe kirenze ibyumweru amezi atatu kandi umwana arimo gusuzumwa kumva ukabona atumva icyo gihe biravomwa akorwa ka operasiyo gato y'ingoma igafungurwa ayo mazi akavomwa akavanwamo ariko ubundi hari ubwo ashobora guhabwa imiti ikemura bya bibazo byo gufungana afite cyangwa bwa burwayi bwo mu buhumekero yaba afite iyo bukemutse ubwo burwayi bukemutse uwo mwanya uwo mwenge uhuza amazuru n'amatwi ugafunguka ayo mazi icyo gihe yivanamo umwana akamererwa neza cyangwa agahabwa imiti gusa akamererwa neza atarinze abantu
twakire Cedric
imwe ikimenyetso kimwe cy'ibyo ni uko umurwayi abavuga yuko afite injerere cyangwa mu gutwi harimo gusamira
twakire noneho Cedric
yego ikibazo nashaka kumubaza ari ukuntu kugira ngo ndakumve kuteri cyane ari ukuntu amatwi afunga ukumva habaye nk'ahajemo ikintu kigafunga ku buryo iyo utsindagiye ugutwi ndavuga nk'ugutwi kw'iburyo kwanjye utsindagiye ukumva ikintu kibanje igiturize ukuntu nk'igipurizo
ukoresha za ekuteri cyane rero ukoresha za ekuteri cyane
cyane kandi azikunda
ni mu kazi ukora cyangwa ni ni bisanzwe ni mu kazi
yego
uri umudiji none se ko umaze igihe rero uzikoresha none zakwangirije amatwi
kinini cyane ahubwo
yewe ni nk'igihe kingana iki ubwo ni nk'igihe kingana iki
nko kuva muri 2011
reka muganga akubwire rero uko ushobora kwifata
murakoze Cedric
yego
ikibazo cyawe ahubwo gisaba kiragoye ukwiye ko kitanagoye kuko ibisubizo by'ibibazo ufite biri mu mbaraga zawe zo guhinduka kuko mu gihe uzi yuko gukoresha ekuteri bigira ingaruka ku matwi mu buryo bizasaba gukoresha proteze auditive cyangwa udusimbo utwunganira ngingo byaba byiza nawe ubyitayeho ugatekereza ukavuga ngo ni iki nshaka ukareba uko uhindura imyitwarire yawe ariko mu gusubiza ikibazo cyawe birumvikana ko ari impamvu z'akazi yenda kuba wumva haziba nicyo ndi buhereho byaba byiza ugiye kwivuza bakakurebera mu matwi niba nta bukuru gutwa burimo kuko ubukuru gutwa iyo burimo bwitsindagiyemo cyangwa burimo ari bwinshi niyo mpamvu imwe nyamukuru kandi kenshi mu bantu benshi ituma umuntu yumva mu gutwi ko hazibye byaba byiza ugiye ukareba niba nta bukuru gutwa ukabakurebera niba nta bukuru gutwa burimo niba burimo bukavanwamo noneho bwamara kuvanwamo icyo kibazo ufite kikagabanuka ariko n'ikindi gishoboka yenda nakubwira ni uko biterwa iyo urusaku rwinjiye mu matwi iryo jwi n'ubundi risa nk'aho riguma mu gutwi noneho ya pressure ituruka ku ijwi riguma mu gutwi ishobora gutuma wumva nk'aho uzibye ariko ekuteri wazivanamo navuga yuko ari video sound iba irimo mu muyoboro w'ugutwi icyo gihe irasohoka ariko byose kenshi bikunda kubaho kereka niba ukoresha ekuteri zifitemo baze cyane kuko baze nyinshi yo isa nk'aho isigara mu gutwi ariko icyo nakubwira ni uko mu rwego rwo kwirinda cyangwa mu rwego rwo kwivuza ni uko wakwihutira kureba mu matwi yawe barebe niba nta bukuru gutwi ufitemo niba burimo buvanwemo icya kabiri barebe kumva kwawe uko bihagaze kugira ngo niba hari ikibazo nabwo ugirwe inama ariko icya gatatu kuko tutari bukubwire ngo reka akazi byabyiza nabwo uhitaye ndiva nakugira inama yuko hariho utuntu dukoreshwa n'aba DJ n'abandi bantu bakoresha muzika ushobora kwambara tutwe ekuteri yego ariko twinjiza mu gutwi ijwi ritari butugire icyo ritwara ugutwi kwawe muri make kaba gafite ibipimo by'urusaku rwuri bwinjire mu gutwi kwawe urundi rusaku rurenze urukenewe mu gutwi kwawe rwo rukaguma hanze ku buryo nubwo wakwambara ekuteri hinjira urusaku udafite icyo rutwara ugutwi kwawe none akaba arizo uzajya ukoresha mu buzima bw'akazi kawe ka buri munsi ariko icy'ingenzi banza wivuze uko gutwi kwawe kw'iburyo niba harimo ikibazo gishobore gukemuka unamenye ngo uhagaze gute mu kumva uyu munsi kuko kumva kutumva guterwa n'urusaku icyo gihe bizasaba ko uzakoresha agasimburangingo kandi yenda muri iki gihe ushobora kwirinda
Pascal
you have 76
Pascal ibanza hari ikibazo kuri telefoni ye reka tube twakiriye Leonidas
Hello
Oui ni Leonidas
ni Leonidas ndabumva
ye nyarutse ikibazo cyawe
ikiganiro ndagifatiye hagati ariko nabonye yuko tuganira ku bijyanye n'ubuti yewe rero si ikibazo mfite ahubwo nashaka kumera nk'uwunganira
yego
nagira mvuge ko jewe nsanzwe mvuze imishyikama hariho n'ibiganiro tumaze kuganira ngaho ku isi ry'Amerika ni ukuvuga rero ugutwi mu bisanzwe nagira mvuge yuko harimo ubukuru ugutwi ba buri mu gutwi burya bufitiye akamaro ugutwi ikindi kandi ni uko iyo bubaye bwinshi nabyo nyine bironona ugutwi kuko biratuma bukuremera ugasanga umuntu atanguye no kubabara mu mishyikama rero imwe mu mishyikama ikoresha mu kukuvura harimo amavuta ya olive huile d'olive ajya umuntu arajojoterezamo igihe uko gutwi kuba kwagwaye naho baba batanguye kuza ibintu bimeze nk'amashyira ni ibyo muri make nagira nk'uwunganira
urakoze ubwo sinzi niba twa iyo imiti kama niba ufatanya n'abaganga mu gucunga ubwo buvuzi ariko ubwo bajya kwa muganga babanze basuzumishe mbere yo gukoresha ibyo by'imiti kama urakoze cyane reka rero muganga Dr. Batamuriza Kayitesi muri aka kanya dusigaranye ni iminota mike cyane ubwo sinzi niba mwagira icyo muvuga kuri ibi rero nidasavuze ariko nagira ngo mbisabire muri rusange mutange inama muri makeya z'ukuntu umuntu ashobora kwita ku buzima bw'amatwi kugira ngo yarinde kuba yakwangirika
ok murakoze ku byo nidasavuze ibyinshi turabyemera nkaho avuze ko ubukuru gutwa ari ingenzi nibyo ni ukuri avuze yuko iyo butangiye kuba bwinshi butera ikibazo rugatuma amatwi aziba bugatuma umuntu ashobora no kubabara nabyo nibyo kuko iyo bwatinzemo umuvuka n'isindagira bushobora gutuma umuntu ashobora kubabara hari ibyo avuze by'amavuta ya olive gushyira mu gutwi aho ntemeranywa nawe cyane ni uko umuntu atamenya n'ibyari akeneye gushyiramo amavuta ya olive kuko nago yayashyiramo nta kibazo ugiye gukemura mu matwi ariko amavuta ya olive ashobora gushyirwamo agatuma ubukuru gutwa bworoha kugira ngo bushobore kuvamo mu buryo bworoshye ariko nabwo izo nama navuga yuko ahanini zagibwa na muganga kugira ngo ashobore kukubwira ngo ubu ngubu ufite ikibazo cyangwa nta kibazo ufite ariko muri make nta n'igihe uzakenera gushyiramo amavuta kereka uri muri ba bandi bakeya bagira ubukuru gutwa bwinshi busaba guhora buvanwamo kuko hari abantu usanga nka buri mezi atatu bafite ibibazo byo gukora ubukuru gutwa bwinshi bigasaba ko buvanwamo
muri make rero amasegonda make icyo umuntu yakora
icyo umuntu yakora rero nk'uko nabivuze ni ukwirinda ni ukwikingiza hakiri umwana umubyeyi utwite akikingiza hakiri kare ababyeyi bakirinda gukoresha imiti bitari ngombwa abasore bakirinda gukoresha za ekuteri n'ibindi bintu by'urusaku n'abantu bakorera mu rusaku nabo bagakoresha ibintu birinda urusaku kugira ngo amatwi yabo ashobore kuba mazima ariko mu gihe afite ikibazo yihutire kujya kwivuza
ndagushimiye cyane rwose Dr. Kayitesi Batamuriza Mukara ni impuguke mu by'ubuvuzi bw'indwara z'amatwi nizere rero ko badukurikiye hari inama mwungukiye muri kiganiro kubuhanga bw'ibyuma hari Franklin yarafatanije na Fasil Gebehu kuri mikro ya Eugenia Mukankusi. Tubifurije rero mwese aho muri hose kugira ubuzima buzira umuze, tubararikira ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika.